Ashoto. Kadhani nifuta oza jirongize kama kawa tena. Brooklyn boys in the house de. DJ Hitch de. Spime Queen Bogi Icon Radio The Vault Cypher in the house de. Brooklyn boys DJ Hitch kama kawa. AJ once again kama kawa. Come through, Uspime, AJ.
Jo, skia, kanini kesho. Jo,
Icon Radio.
Skia, I'm a bad man, yo. If you didn't know that, to the 6 minute gym, mini full Buddha. Hata bila mbogi, wezi ni guza, niko afko shit, wezi ni juja. Rusha, koneza rusha, from night na beba di arusha. Ni mabom na release, kuzi rusha, kauna ngori pasi zusha. I'm a bad man, yo. If you didn't know that, to the 6 minute gym, mini full Buddha. Hata bila mbogi, wezi ni guza, niko afko shit, wezi ni juja. Rusha, koneza rusha, from night na beba di arusha. Ni mabom na release, kuzi rusha, pasi zusha. Karada yo gago tekwe mweke po ama tu mweke setu na fauna skeve na dewe ni mwere. Hizi sisu za jove ni genje boy ni waronga tu fuck na zirende. Oblog tulapigisha legde unge digi venye waltoka teke. Sio whip tulipula mna senke. Anawea si dhana luka ready paka power tuko ever ready. Bobby with the wap and feti. Ana jove mchapa kiseti. Round 2 hadi onia ki make it. I don't break no hearts, I don't break no hearts. Ma, I'm a Becky. Becky, 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 yo.
Kesho Osa Uspime Icon Radio Brooklyn Boys Jiro Kize DJ Hitch The Vault Osa Uspime Icon Radio Brooklyn Boys Jiro Kize DJ Hitch M. Lifestyle ya nyumba.
Kwa nini kesho? Favorite flavor Jo, skiza, ha. Jo, jo, IG wanna follow me, what's up Twitter, at the Facebook light, Trapstar key, apology, so stuck at the Facebook light, ha, say she a Brooklyn B, yes, reggae ni VIP, ha, adai chali yake, anadai kuenda na mi, IG wanna follow me, what's up Twitter, at the Facebook light, Trapstar key, apology, so stuck at the Facebook light, ha, say she a Brooklyn B, yes, reggae ni VIP, ha, adai chali yake, anadai kuenda na mi, Bibo tuna increase rate, tuna experiment na makatalist, tuna panda, 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 zikishuka cannabis. Si uongo ski tumezoza na tumekam tuku finalist. Tumefika finally, team ni fresh atukai na nyi. Bibo tuna increase rate, tuna experiment na makatalist. Zina panda, 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 zikishuka cannabis. Si uongo ski tumezoza na tumekam tuku finalist. Tumefika finally, team ni fresh atukai na wii. Nowadays I'm like me mzazi, kan kubongo na nitanga. Man signature ni Akamo, aka the retired commando. Ha, table ladder na kitty, money in the bank, royal rambo. Kwa street si sit kwa fiti, b-boy ni atari kwa mlango. Raptor, this big data, anywhere I'm my energy drink. Like CJ, niko my mission, so celebrate hizo enemy speak. Ha, supermodels wanna link, manager organize my link. I'm in love with the speed, my bro, let me show you how to fly the machine. Shin, 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 ha.
What's up?
Kwa nini kesho?
Cash.
M-R-R-I-G-H-T.
Woza. DJ Hitch Icon Radio Brooklyn Boys Jiro Gize Icon Radio Brooklyn Boys Jiro Gize Young Louis
Icon Radio Your number one entertainment plug.
Youngest in charge, man, I'm rising again. Like I'm always ahead of the game, no inner. Who am I? Don't ask me again. GRM, we be running this thing like Sprinter. Spat B when I come to my ends round 10, so I made the car dash like Kimba. So since Simmer, yo, who got the keys to my bimmer? In the game, I be doing just fine, play PS5 with or without a partner. I don't know who be telling them lies, got nothing to hide like a transparent cover. See the pain when you look in my eyes, what goes on in my mind can't work for another. Shoddy, I like this gap, I don't love you. Can't reach me, can't change my number. Ain't know what I done in my life, they will get it with time, but they better respect me. Besides that, I mean, like, besides, nobody will get me. I see them and they showing me sense, but I'm still in my zone like channel for Prezi. Step in the field on the ground, get messy. Touch mine, then my mind get deadly. Yo, I touch mine, then my mind get bop. Aye. Louis, Brooklyn boys in the building, you get me? Aye, East Mbakalanga. Yeah, hakuna kuacha tu, atusimami juu ya mtu yoyote. Hey, you get me? Mine and mine get deadly. Kwanini, yo.
kwa nini kesho? Ay, yo, kwa nini kesho? Ay, I'm out.
DJ Brandon, Icon Radio, DJ DJ Hitch, Jiro, Gize, Nevo ndani ya nyumba de, Ibe, kama kawa.
Nisi edo so sheria sitafuata. Kama si ganji mina penanga wa mama. Kama lilia basi wembe alipata. Jumini ganji kwanza na sijali enye nafuata. Bora ni bokota ni kosa pale mbele. Kazi kuomba basi punguza kelele. Kazi kuchocha kujipigia tu madebe. Na nguvu bado huno anatake menga matembe. Na niko fiti ni mesete. Niko fiti kama mluya metoka kudishi sembe. Nikimlima kama jembe. Ni matomo anapata nikana kulanga tende. Fika east kwa warogi. Fika east tukiroga kila vaso na kopi. Fika east na mashosti. Fika east basi jua kuni cross tu ningori. Na mamori alikufa juu ya pesa. Kusaka kila kona kujaribu tu kutesa. Ndoto moja ya wageto kumoka tu vipro pa tumechoka na mashida za mapesa. Shugle maki misipendi, seka dipo sipati heri. Ni kweti kijani ni kitemba. Kitu na figure ni easy, ndo mana nikidoga kila vas kila cheji anapenda. Kujituma joe youth ni lazima. Kama waba mina kuja kuwazima. Surambaya mina kuja kuatisha. Ukichafonga joe meza mina kuja kusafisha. Shika tips ukitaka tu kutesa. Kujituma ni lazima ataka mupati pesa. Ikijipa itajipa, we punguza tuma pupa chora plani. Nyoneza nitaweza, cheki.
Yo Brapa. Ooh, speed me. Bra, bra, bra. DJ Hitch. Kamakawa. Icon Radio. Jiro Gize.